Performance is a music, baby.
Big things are going, mommy low. Buddha boss, bad man. Me and pound this love, mommy low.
Surprise.
Smile for me, baby.
Good. Yeah.
As a mungu kaku bless you. Baby face you. Umeni toa stress you. Tende kwa mdala na mosi. Tupite moshi. Tukatoe mikosi we. Na ise nimetimiza ndoto. Kukupata bavu wa kushoto. Fuga baridi we nipe joto. Chumbani tukitafuta watoto.
Na ise kama naota moyo wangu naogopa Na ise kama unaogopa Mama sijo kaondoka Nikipeleke ngare naro Mama ya kejanjaro Nikipeleke ngare naro Tukapande Kilimanjaro
Usisikize moyo yota wa maboya Wanaosema na mtamani uoya Na mada kesi na omba ni kuite loya Unitete nisiende kula soya
Yobe Ravan, kuma number one Unanipaga baga mambo ya uwan Haribu kitan, chanunu wagan Tuchane shuka kama namba mashamban
Wengine wana die nyuma umezilila Mejite Samsoni nao jite Delila Jite Samsoni why unahasira Achana na majis nendo vae madera
Yobe Ravan, kuma number one Unanipaga baga mambo ya uwan Haribu kitan, chanunu wagan Tuchane shuka kama namba mashamban
Nikipeleke ngare naro Kwa mama ya kejancharo Nikipeleke ngare naro Tukapane Kilimanjaro Woo!
Bad money pon di tinga mami low Yeah, bad money na di love yo
Music, baby.